Downloaded from ilovezedmusic.com.
MM Beats Music.
It a for Bini. Thousand.
It's Polly G on the beat, boy.
Ah. Mwali po kushiba kutila na mfumuni newa kapu na mushe. Tope po na vashite na bale pusha kutila kapu na mushe. Tell them mbape mchinsha dizofu kupelo kujusi mfushe. Deshtila mafanza batesha batasha kufaa tupishe. Ah. Tuwa mipene chala toteni. Memukali nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah. Hako tinche na lepo ye nafika apu. Nifu niko zifaka apu. Pari yao beo mapenda kutindia bakali ndine example. Nifu nikiwa pasi wako juice. Ule mapandine boss. Respect of course. Bene mbama bazi ndise masosi. Se we deserve kuitani wa fumu. Starling mwine wa fiumu. Beba masidi za fiumu. Ndina mkiri na live in a room. For competition ise ni my daily win. Feature ni pese mapini. Talk really cheap if you want talking money. Better shut your mouth keep quiet. I'm doing the ladies bad. Kunondeba chitanga guy na big D. Pure for number 03. Ukariboni mbe na mambala dig dip. Malevo stem baby. Sunga kwa na ukari baby. Neu patari wao baby. I'm the old joe photocopy. Ah. Mwali po kushiba kutila na mfumuni newa kapu na mushe. Tope po nava shite na bale pusha kutila kapu na mushe. Tell them mbape mchinsha dizofu kupelo kujusi mfushe. Deshtila mafanza batesha batasha kufaa tupishe. Ah. Tuwa mipene chala toteni. Nemukari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah. Kile kale ineno mpashono tuma rappers ituwa mailo. Maoffice ni mbuthi for rap ni job te changalilo. Ni well known itikati tipike delivery ya mudilo. Mabazi ni jibanga phone ni fully charge yellow ya nililo. I'm setting the bars hala chino chaka mita ifuni kopela. Zeno ni mulilo ifuni kongala iti sepene tima dropela. Uniqueness na kastao tika rapper soba yopo tikopela. Don't compare me kulibe nonga pala ni tsevitsi na polopela. I'm feeling like I'm the king in the female skin mupando na tenga. So Savava ine ni napita kale mugemulo wa eso chinga. Hapa na speedometa yanga ni Ford. Beve ni njinga. I deserve the credit ni pesa manda tutotele wila nchinga. Mwali po kushiba kutila na mfumuni newa kapu na mushe. Tope po nava shite na bale pusha kutila kapu na mushe. Tell them mbape mchinsha dizofu kupelo kujusi mfushe. Deshtila mafanza batesha batasha kufaa tupishe. Tuwa mipene chala toteni. Nemukari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Tuwa mipene chala toteni. Nemukari nine toteni. Ale ni tuwa mipa toteni. Yeah.
Spoli G on the beat, boy.
Downloaded from ilovezedmusic.com.